Ah oui, news. News of foot. Ngifuna ukuzwa kahle khonko lokho. Eh. No, go talk relaxi with gas. Bazo stedela gas. Bazivumile plus. She since 2010 lo mthitha bengimaze beyispana. Then in 2015 again angarecord i-dance brother. Unexo wangishutha music video nami ngiseyintwana. The tracker yashisa ikhotha deben abantu beyithanda. Uproducer uyayideserve i-award yoqopha umlando. Lento ayenzile ihlula ama-rap amaningi ngomphando. As an upcoming artist ama-beat akha umphako. 2016 ngabo number 2 kwi-competition yesando. Into eyangenza ngiphuma u-number 2 it was a diss track. Ngangeke ngiphuma u-number 1 nge-diss track for i-respect. You feel that, eish, Makado, rest in peace, man. Namanje ngisayisola ngaleya disa, ngikho free, man. Uproducer wait low, akhokudlula umfowethu low. Ayashisa amabeat akho, istof sasikeni Paul. Ubrikodisa ikhithi, plus unembb2 izwela ikhikha. Abanye bathi siqinti, and akusobhululwethu.
Dear MPZ, this is for you, boy. Welcome to the pen, hlukana negoal. You better wake up, 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 up. You better stand up, 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 up. If you really need the cash, uzophandele goal. Mufuna ukuzwa ama pain, uzophindele chores. And you can stay down, 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 down. Cause people say, blah, 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 talk too much.
Badidwa ama iPhone, mina ngiyakwazi mchidi mumbi. Yabona ma uzombuka kahle ubuso bakhe ngathi ibhuzi. Mungajwayela ukuhlangana naye ebusuku, ngeke ungathuki. Uproducer wethu wodumo, hothi ngingamehlisa isithunzi. MPZ uhlale eThekwini, kodwa uphushele goal. Into eyamenza asuke eThekwini, akazwani ne story. And ibeat uyayinemba ngeke umthinte cause very ghost. Manje useyalekha, I think udliwa idepression yeyintombi. And angifuni uqamba mangu, MPZ akanamali. And akekho umuntu omsiza sexy khala akanamfazi. Manje muzomcela ibeat mucabanga akanankani. Akasakhiphi ibeat ubheke intombi egrand akanasikhathi. Ngizizwe ngathi amabeat ehip hop awanakile. Ngizizwe ngathi amarap asefocus wonke awanakile. Urekhodisa amaceleb kodwa ifeature ayishayiwe. Indaba ungambiza uviolence neartist elispanile.
MPZ, this is for you, boy. Welcome to the pen. Sugar na ne goal. You better wake up, 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 up. You better stand up, 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 up. If you really need the cash, uzophandele goal. Mufuna ukuzwa ama pain, uzophindele chores. And you can stay down, 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 down. Cause people say, blah, 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 talk too much.
Urekhodiswa Big Zulu wena nomnqobi yazo. Kodwa ama artist asefocus awakhuphuki. Sithini story sakho? No assessor wamdedela, but nje kubuhlungu ngoba akekho happy lapha ekhona nenhliziyo yimuntu. Kuzomele uthathe serious inkampani bafu. Yebo uregister uyaphusha, but bona baperforma kuyiphi indawo. 20 years still underground ihlazo. Lokho kugcina senifake impilo ngathi ngcono ibishisa imbazo. Thatha i-artist elodwa uyiphushe, ungayidayisela ezinye inkampani. Nikele nenkampani yakho nikhule, lenzisa ama-feature then ilikhuphuke. Ngiyazi ngoba usejozi uyaphanda, awuthathe le advice ukhule. Ukhokhele ugesi, mele ukhokhele urent, mele uthenge ukudla amafruit, nayi ne-Cubase. Mele ukhokhele urain, mele uboost ama-page. Nawa namantombazana wayibekile afuna
ugesi. This is for you, boy. Welcome to the pen. Hlukana ne-goal. You better wake up, 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 up. You better stand up, 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 up. If you really need the cash, uzophandele goal. Mufuna ukuzwa ama pain, uzophindele chores. And you can stay down, 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 down. Cause people say, blah, 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 talk too much.